Cat on the beat. Zion Music.
Sirina bigambo bingi ibinzo kunwa no burungi urwango limubisi kwanju china tagwa uomi uli wabeito liwa raisi pumba neja tondi sambisi ye kwa vama matano muisi alikuncha ya yani
mazimani bastani ya njini alipinda saumare nchuchawe kabula buka mbubu wakoze sarulingwa mkwana matuka wala katindi mbala siyo sebo ntola fukanga bola ba kachine chintafute kujela kujompa sili kweta ma
Ghost Media.